niaje rada, I mean rada inakani safi ama check it, rada safi, rada safi. Omolo donga generous apana ngati. Don't make a funga sisi mai kupanda basi. Naishi vile nataka wezidi kubamba umati. Don Pablo, proof kandarasi. I make a living na kalamu karatasi. An entertainer dosi pendi sarakasi. Kiki naizonga sheshe za media na paparazzi. Rada safi, rada safi. Utajua jini na moti kama uja rada kakis. Na kani ndudhi, brand Kawasaki. And do I have to dumb it down to ina kawapati? Kawataki, mina sema sawa basi. Bora leto usingore tukipiga harakati. Cause I'm an artist na nari kwa ukarabati. Kuroga fle na roga zimiriet rada safi. Rada safi, rada safi. For success kijana na kuanga thirsty. I do my best to Mr. Kiblanda, trust me. Kuwishiwa when I'm still at the top kama taskies. Man I'm bad, still humble, you wanna touch streets. Mila wama kijana, apana askies. Rada safi, nikisha jengia mother kasri. Another plus G and yes it makes a brother happy. Warazi onataka niende, mi wonder wapi. Go studio Sunday to Sunday na panga tracky. I'm so attached to the hustle, jaribu letters open kufanyie venye red sana lifanya sapi. Tapa nafasi, tuleo sija kamna kasi. Mdogo mdogo ndio peso mera, you don't want to rush me. Position one, your story ya number last seat. Track deep, even though venye mi madavasi. Hush please, najifanya woni pamba safi. Black jeans, chini na juni mengara shati. Na Kawasaki, banili baingara last week. I know I said I'm rich like Kimi ya Sara Starkey. Marangapi nda wa show ati rada safi. Na rapa kaa mindo mpate you rather lucky. Papa Jones baba yenyu mindio baba rasmi. Lastly thanks G Buddha rada safi. Nko chini ya waba na gada mkwanja na saka cash me. Usini bada kauno zofala jupesa utaspi. Na biashara ne biashara soto bi catch this. Nago mama za kukujibishana na rap beef. Rada chafu si chafu ni rada safi. Na karada haina kali yo rada inalada basi. I come in peace kavipande za mananasi. And if mande mwana hate then definitely man I'm bad. Bonga chona drink yako ndaichanganya na hapik. Last nigga kuzua libaki ana heartbeat. I'm a tough street nigga only if you attack me. But holy dojo kila Sunday mi ufika church six. Rada safi, album classic. Platinum aki, mother graphic. Jaja got me, damn that's justice. Asante kunisikiza, God bless, it's a rap.
Rada safi, eh.